kote babala Simba babala Chibu babala Mondi babala Zombi babala Magufuli babala Makonda babala Wasafi chamala
Mboma kumboma ni kopo kopo Leo ndani twakesha bobo Wata sambazia koko moko Moja baridi moja moto Mechoka eti Mnataka lala Tungi limezidi Tuzime muziki
Satuende gisambu gile sambamba Apo vipi inabamba Ino gile inatamba Basi chani kamusamba
Wataweza kweli Kushindana nasi Atawa kiungana Matusi kututukana Dangote babala Simba babala Chibu babala Mondi babala Zombi babala Magufuli babala Mwakiembe babala Wasafi jamala
Ati mselema Ati cha selema Mambi nyengema Lishimo metema
Amefosi bifu mseleleko
Tumekwepa
Amebaki masono neko Kwanza kujagati Kesha kuwashati Cheza kama monkey Kunjo kidangi dangi
Tumbo wachaba Akichomoki Kime wanasa Wana tapa tapa
Chise karobwa tena 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 Chise karobwa tena
Dangote babala Simba babala Chibu babala Mondi babala Zombi babala Magufuli babala Majaliwa babala Wasafi jamala
Zuka ukipanda na ile shate na vua Zuka ukipanda na ile bukta na vua Jamali na vua Mama na vua Mwazenu na vua
Kasi
napiga yope
Uwezi
Ona piga yope
Uwezi
Iyobo napiga yope
Uwezi
Lumi napiga yope
Uwezi